whip, a 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 whip,
the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. A peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, a quiet village, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight.